Wambie sina noma nao, sina baya nao, sina noma nao,
ninashinda nao, ninakula nao,
sina baya nao,
ninashinda nao, ninatamba nao,
nakuvisha pete yangu ili utambe na ulimwengu, nakuvisha pete yangu mashahidi wazazi wangu, ili kapanga Mola angekuwa binadamu tusingefika pa mama, ili kapanga Mola wangekuwa wanadamu tusingefika pa mama. Ukiwa bafuni lanisha yo, kwa mashoga zako nenda nayo mama, na ikichaka kwa sonala ingarishe yo, kwenye vigodoro kausha damu nenda nayo mama. Majirani waione, maeti waione, wazazi waione, wapambe waione, masisto waione, masela waione.
Wayaya chiseremuke
bao bao,
wababa chiseremuke
bao bao,
wamama chiseremuke
bao bao,
wababa chiseremuke
bao bao.
Mwana tu yakubita chamvika na pete, mwana tu yakubita
ayeya
chamvika na pete.
Niliwaambia mali ndo hii hii, sasa naongea na mtumba di Mr. Finest. Chicha chicha gang, chicha ola ola, chicha weka, chicha toa, chicha chomeka, chicha chomoa. Nakuvisha pete yangu, nakuvisha peke yangu,
pete iwe mwanzo wa mapenzi matamu hapo upo.
Nakuvisha pete yangu, nakuvisha peke yangu,
pete hii iwe ukumbusho ya mapenzi matamu hapo.
Waliosema hayawi
yewe amekuwa,
waliosema olewi
leo kavishwa pete,
na kipenda cholo hula nyama mbichi, na ukipendana naye hautoibiwa wala utogongewa. Ayeya hey,
mwana tu ya kubita chamvika na pete, mwana tu ya kubita chamvika na pete.